your man them clean. Pretty Gaza when I pray Jiggle, make me jiggle my G. Me pass by, make your stiff next stiff. Fuck at this track, na kutra kadi juja. No join kujua talia korunda. Bailey panda, kaunga. Chupo black, nam so tsi agyu jia bunda. Eh, tu si agyu kitu akuna. Female munga, chunga. Na nina tabia za kiulambistic. Your man say thai ya kago missing. Ati matabia za kiulambistic. Your man say thai they kago missing. Awo. Hawataki kwa rafiki yangu. Ati nawafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners. Hawataki kwa rafiki yangu. Ati nawafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners.
Hawataki kunitaja juni kikuja form. Na wamangi ya masiz na madranya. Sini waluliambiwa huyo no ukakanywa. Walushi na jing na mashada. Risky with the 101. Matucha nangi na bitchy. So shika na njotis na lipuka kama G3. Jingri ya kubalance team zinga ndipni. No natoa choko the index ni ukitni. Dig me shots to the kidney. Kamu doe moshi easy ends bindo chimney. Nilienza kitambo juu ya nyasi kama picnic. Stoko kakilan tuna sneak faka siki. Hawataki kwa rafi Fiki yangu. Ukitaka kupotea kuja malituko. Life ni funny kana ero mujo ni afituko. Tauli moja saidia haga kesho saidia uso.
Hawataki kwa rafiki yangu. Atina wafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners. Hawataki kwa rafiki yangu. Atina wafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners. Hawataki kwa rafiki yangu. Atina wafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners. Hawataki kwa rafiki yangu. Atina wafunza bad manners. Koro anadai huyo no. Uyo atakufunza bad manners.